yande sappo e jeddi min taa capantati studio kalangu habaruje fulfulde kori jam woni e modon habaruje fulfulde hande en kala hala ilunko jippino lam wadi noga e jeegol leru jiye ko jabbi dum fa on kero hakkule Niger e leydi Nigeria mabba dum wadi on fawar jondu kono chadale do fil ciotol dabbaaji e no kuje kewde en nanan nenene kaydu ton e damaine sorwa hala mudu hala non ni fawar jonto en dandu kono tuite Nairobi leydi Kenya ton batu wadama do fi ko dar ton wonji tagol mbakaaji e filla ko fili dum do du kono himbe Afrique leede kaw ton ko wato chapande joy fa deke yewi lawon go wa hoode gol way hawtudu kono ga batte yitude laabi burtol do fi on enda yawtal men pinande studio kala go haltanane hala noy watto ko hakkunde remobe durobe hebe sulhu wada hebe du fawar jonto kono ni potale pamral fa wakati di witto e do fi nawtara de kulle kawtade sumana amadu yanu ko janganta on habaruji di e fulfulde kor jahirte mon na wontirne ne yorno bil le ko kibaruji ni eden kala hala hono illun ko keri mabba hakule leydi Nigeria dum waddi chadale sanne dum du konna har fila ko dartoni jippino lamnoga jeego leurji ko waddu endam chadal e du konna har do no dara fi ciotol dabbaji e le gure batundur to en Nigeria de enda ko lati hande so top dabbaji ben e be do be mbulla rafi cioggu fey seda kalay be mi cioggu wala na wada fey seda kalay mamman kacalla goto e mabbe nani ko halani bandimim biete do fa hande du konna ni mama Idrissa
joni kam iwoyobe wuttudo garata shoda mardi zubotobe ko ata mardi garije godde ko ataandi kawoy dey umder garitanum ho atakama bon holcere holcere idi mbada shede amani na ambonon non denno lumo ngo famdi ti joni kam e joni aran saabi ngi aybe garaybe ibe shoda ilo kashire ore ibe ko ay moti ibe mbadi ga hoy gotan faangi ama danguri i aranno amma gaskiya joni kam dum famdi ti so sey du walana wallahi to doa amin Allah wittino jonde hakkunde inaaji den de fumaaje laato hulda ira dum denno ko be yo ngari kala ko soreti do fu i shoda mino duma do i umheba kama bono duddum ko woowi faama bono ko buri
non ni fedde himbe tawdaabe laru wombe le region motilabirika indu kon nan tawda e jande e kintinol to enda filinje gam batte Allah wono faande himbe commune filinje heba ko andido majjum dun du kon nan ni hono faande secrétaire général kawjido fedde de en goto mabbe tedo Abdul Kadir Burayma o andini bandim Abdoulaye Bakassade mo wonno manda majjum.
L'objectif est de renforcer la capacité.
Wana no tefe kan woni beedude andal tawraabe lardum har ko daratu dun ni fa handen laabi daranaade hakke mabbe be paama no be tukkira mo'inde burna mabbe hande e jaamu der hawta golli didde pelle miden gidi be paama du fa handen kono bi leydi fu wodiri hakke de je hokkede non kambe du be godiri hakke de be je hokkede e tefudi dun du ko watta be belto der burna mabbe der fi hawra golli didde du fa handen der fedde no han be paama no be tokkira neddo mabbe fu hettinano bandu ko wi'a miden gidi duni fa handen be paama no hawra jodo dade gollida hana wadde
aussi la manière de vivre ensemble
nani do leydi Niger en andi wakkati fu se ndungu wari no wodi chadal chadal de kan wonno har filla na wallaji ko beten jonte pabbe na ndunguje ne hewa sanne himbe non ni faane commune mo bande du konna ni hisay dum hitande fu dum war e mabbe to enda e be kala hala ndungu yi torre himbe sanne le electoral mabbe to be bi hande nyalom o nyande fu be keppata himbe ko chapande joon ko warto nyawbe jonte pabbe de en te fobe safareji dum wonno ko hore electoral ne biter docteur Ali Ousmane Yahya hala ni bande min Macky Hussein
ebe watara da haye fana
dungu wakati non mo dermu odi bur heginade raba himbe du pabbe handen ni der loktorore jama are warta nyawtigu gam pabbe de enda der nyaloma wada himbe chapande jo warambe loktorore aminde enda nane urde dimma o de ni chukabe du kebi nyawtigu lobbu e dada udal warambe nyawtigu bedu fu safareji di kokkadi no kala nami ko kan en don no kokkira safareji di enda chukabe be fodde no hani ikka en joddini du sigile himbe to kambe baade warde baade darude mo sarobe be enden gonno jarnira cukabe en safareji hisinde be nyaw pabbe de enda be jarnira kana wodiri safareji mu ka en ni garta nyawtigu o enden
te wa se kawad sabantizan sabran
nani ana elay kibaruji no wodi du hono hawrutere mawni leydi afrique ko wada nan yaade jeegol lewru septembre enda to wite nairobi leydi kenya dun dartna filla fawar jondu kono won itagol mbakaaji ko watto leydi chapande je enay kay ngon ko hawre e do fion enda gam batte halde hala majjum e faani du kotto ko tay leydi afrique hoje kay du dande worre hoje kongol gotol e do fi on won itagol mbakaaji gol enda dun du e do sigila ko be ngado to hawre wetende cop 28 ko latidi ko nanni wadando fi woni tagol mbakaaji hore leedi kenya beteda william ruto o holli wiide ke do endani afrika no hantawe hono famani noy watto ko kandu konda wala ko emendo fi woni tagol mbakaaji endam ndar halaji ngada di ko no wodi ko hala do mu wi ama ko watto milliardji noga e tati cede dollar kam won ko wi a walli tirti ko to ko tawe himbe durude woni tagol mbakaaji kanyo ko sawi dum ndar cede endan ko to milliardji nay e millionji temedere kan wonno ko faande leydi emira arab unito te dubai to haadi waddande leede en dangam wallute de noni faawar joni le kibaruji ni ko taado en studio kalangu eden kala haldu ko nanni ndungu ngu ko garten do mun to en dam maradi nokto latidu ko nam be bi hono illung ko ndungu fuddi war jong yottaade hono no watugo lewru out be bi hono ndungu ngu no won wadna haande no wodir kan woni hara filla ko dartu hono kulla taje bonnaji autorideji fuddina wanga nokkore nokko hunno ko latu konda en latu ko holjini sanne adon momoni mustafa kawono horejo sarusi kawji do filla ko darto limore en der fi demal ton en da maradi nan ko halni mohammed mamadou fi.
Nous avons eu des attaques de cicadelles.
Min kabi der chakantarare amin kulle bonnoji awitirde e gesele bangude misali poli der département amin fu wadi du kaden ko wode bodeje bonnoje gese bangude ton andan d'accord yidam runji maradi mayayi ete sawa non du kaden gilmu bonno butali kandu hebake der dudal gese chakantaraje communiji région abattika endu biama bangi département d'accord do hectare do hectareuji ujunaji didi e hemre e chapande joje jetati min gattani no kuje de du fu safari warbe halani min law ka en kay gese mu en bonata amma be gare halude lawben ka en gesele mu en kule de buri bonnude
la ça peut avoir des impacts
nani faar jondu konda hara ko darta hakkunde remobe e durobe e nawtorade no kuje kawtade e le ndungu gonde enda hunno ko yaay wadde chadale san e der leydi niger do endam dun du konnan wada jati bolole hakkunde himbe dun sabi ni fawar jondu konnan ni ele nokkuje kewde e dun wada pirto ko e tindi gam batti himbe fama fawoda no dar jon sen jewi tonna leydi zender ton hono neddo kawjina do no fanem talkur domo laddeje jaay kulle kawtade ko te code rural du endam bi tedo Zuleydine Haru o wadi no dangal yaade himbe nat ko tawe no heba dum famre do majjum wakati mo bandimi tarna fude ahmed landi mon tawa e jangal to.
Maintenant nous sommes en plein camp.
Joni chaka dungu taweden durobe no der yaha wartaji mu remobe du no tawa der gesemu en no golla dane de gattammi kawoni remobe e durobe neddum en fu no hani dowtanadi bandun reena hakki joom to duro adu dabaji mu wattoa der gesa goddo demo kandu daru e kerol gesemu to yahu remode gurtol takkingol gesemu gon fu na sukude gurtol gol endan ko watta dabaji di endam bawa tokkirton jawta miden gatta dane deedu ko watta to sadorna ngon fu hebo chaka mabbe neddo mabbe fu fama ko gollal mu no anda ko eido wal leedi non kaden du be wondiraabe jonde lo berkan hani tawe chaka mabbe
misus lor ko habitation doit être pacifique
nonni ele fabar jere andi le ndungu no woddu konnan diyan no ma wono bonnade konnan no kuje kewde no bonna ciun no gonna gese dun sabi le regime difa do hitan fu dun wada hitan hikkane en tonde shetti mari leydi mun ton hebi ballaga ko to gor sappo e go jadle commune kan won ko wallitira wadnama diggi diggi di konnan gam batte fadda to diyan nyama gurde gese de enda faabo tobe ndaro faabe do te CICR kan won ko wadani gurde enda o do nafaka nani ko faande ni mette do meena ari shettima kanyu o endani hono wonno fawar jontu kondani horejo no croix rouge ondani ton endan ko filani bandimi mbietedo mani musa
sumbamu tay mo kombu huna
min gaddanama balla botoji di min kebbinira jareni faddude diele de endan min kebi balla garaji di min nyotira botoji di ledde de min cinga botoji gadoji ka en ujunaji chapande jeegom e joy e kemedidi kayen goni ko min gaddana ma buruet e peluji sappo e joyi addaje sappo diele dede nati sire den mursere amin non min fu tudi amin chama are amin du fu boloto ummatore kayen keme dido gari gatti juude mu en golle de gasa caka jeddije didi du be timmini golle de enda neddo mabbe fu hebi ujunaji tati e kebe jeenay be jettama du golle de gada kanu de diele de enda nati sire den tile himbe dinga
somula yerramu say mumbar
fedde womobe be leydi Niger e leydi Afrika en wadi hala mu en gam batte Allah yewde nato ko tawe jam e sewo warta e leydi Niger jodo fa woda Eric goto e womobe en dani o halani Leila nu dum sabi ko be gaddu en kettino
Nous, dans ce Nigeria et Afrique.
Mine bipele di Niger, womo be Afrique tawabe jonde der Niger adake hawrude hollude nyumo perde mudul der jinde leydi amin. Sabu miden andi ko bomi no wadda bayle. Wodi duno naw torgal non ko waddata sukabe ummatore ngarta gotel sodondirde enda hakkunde mu en. Tiagal de min nodduno hokkobe habaruji hawrude do min njehon der nokure to jamaare fottata don hollude bomi amin min bomatana gam waddude portal e battane leydi Niger du woda yaade yeso
meilleur pour le Niger
nan arfi latol baldu mena mo leydi Niger hande de jamma won ko watto latol bal hakkun mo himbe Uganda ba ko taadu ko nabbe itabe le tewtol koppo metto kan o be ngadan latol bal ngol du fa hande goto be tedo victorien adobayor o endani hetta yaade sabu o noddama o notaki ko notaki du feni fut dum wona fedde hawjinde fi ko nartol latol bal holli wide ke neddo fu nodda ko notaki fu no wodi no wadante sabu hadati no yaade latol bal fu nden ne kabe bi o faddete fadde mabbe yewde ne wonno hono fi ma ko wawi yarede en jottake e yewtere men pindinon en kalido hala biiden ke hono yewtere pinna hande haltanani hala do filla kulle kawtaade dum wala deje jaay e diyele ko nande mudum no e hantere mobbe durobe jogoro kedum tawe wada fitna kuno mudum em dum waddini ko fawar jonni ardo hamza mahamadu latido kanyo wonno laamido fulbe ton enato ete leko kanko wad noddangal gal e famingo gol endam yaade e remobe e durobe gam batte jonde jam wada wakkere mo maani nonni meina abdullahi landimo
labi di e godi kawjidi nawtorade ladde e nokkuje kawtade modon
vous savez les lois qui régissent
odo ande labi kawjidi filla nokkuje kawtade den tawa kena der talkuru kawjindu do modjaye e laddeji indi tiradu kodoriral wodi du ko kala nammi sukabe ummatore den woni be acca gadol geseje hadde nokkuje kawtade den gam idum wawi waddude fitinaji to dabbaji tokirta misali gurti nokkuje durdude yardaluje to dabbaji powtata dun don fu accana kenana dabbaji hana demal durobe bendo to gattu dabbaji mu en legeseje demobe seni be portay gan idun wawi waddude fiti naji
dega champetre
hollitore de ummatore hana wadanede
deke les jeunes viennent
illa sukabe ummatore de ngarno hadde nokkuje yardaluje ndia misali bulli e konandi hemu hana na be kalana fedde hawjinde filla mudun ginanda gam bendo no godi labi no gollirta be gollida e mudun tofu dun yahira no yidira
passé normalement
de sadon na hebake no dun tokkira hebirde musulman majjam
on ne se fait pas
donc do hitan hore mun seni hadde no kuja kawtade den no mako nandi e mud no godi labi tokketedi deni bononde gesa wadama tofu jomun hollatana arande fu fedde ko fonde malamu tubal gam kamben tefata narral hakkunde bonnindo e bonninanaado on wona prefet ma mer watta dum wodi to lamibe fina tawa ben do no wodi pelle de joddini kolati durobe e remobe fu no tawa der mun tefobe narral seni fitina hebama illa dum hebuno famrude du lamu tubal ngon kam watta derol do majun nildude gotol suudu kite gotol kofo amma seni narral hebaka den kai sai to dum yey to cu di kita do sardo wade
plus de conciliation
edo do ko habru be fulfultili hande sem yo assalamu alaikum balata jam walmi accido e mama ada wadda habru je dengal haw sankore